Oui, ndabumva sinzi ko namwe munyumva.
Yego, ijambo ni ryawe.
Yego, ndashima cyane, ndashima uyu mwanya muduhaye, kandi ndagushimira Simoni igikorwa cyawe kiri mu mugambi wo kubohoza Abanyarwanda. Turagushyigikiye cyane kuko Abanyarwanda icyo twabuze bwa mbere no kubura ijambo n'uruvugiro. Ni byiza koko ko uyu muntu abonye umwanya. Ubu ngubu ndavuga ndi umuturage, ntago nigeze mba umuntu ukomeye. Nkaba nishimira cyane kuba ndi kuvugana na Gasana akanyumva, nkaba ndi kuvugana n'abantu rwose bagize uruhare mu butegetsi. Ngira ngo Gasana yabaye umutegetsi ndi mu Rwanda mu gihe twari twarashwiragiye 94 bitewe n'intambara yabaye mu Rwanda ishojwe n'inkotanyi. Nagarutse mu Rwanda muri 96 nabaye mu nkambi. Ubuzima bwose bw'ibibazo byo mu Rwanda ndabizi, fite ibikomere byinshi cyane. Ubwo numva aba bagabo bavuga ko noneho aribo bahagurutse bakaba bagiye kutubohora, baradutaye mu mashamba ya Kongo, baradutaye dushwiragira bo bakatwitarura, abatwirukansaga akaba aribo bajya inyuma, akaba aribo banatwirukansa. Wavuga ko Kagame yagiye muri ministeri ya Gasana ategeka akamubwira ati kora ibi, Gasana ahari yababeshe ko yakoranaga na Kagame mu biro, yari afite ministeri Kagame ari perezida. Ni ukuvuga ko Gasana yari afite ibyo yari ashinzwe, amaze kugirana amasinde na perezida we, ubungubu yagiye mu buhungiro. Ndavuga Gasana ariko ndavugira kuri benshi, ubu bamaze kwiyoberanya cyane, ubu muri politiki abantu bari kugenda bahunga inkotanyi nibo bari gutera hejuru ngo bagiye gucyura impunzi barazitaye wari kare, ndetse bamwe bakanazisangayo n'uwo mupenzi. Nubwo avuga ngo yabaye rubumbashi rubumbashi, ndahazi narahashatse, ndahazi ntago ahandusha kuba yaritaruye abandi. Mwihunga Simoni, rwose uri umuhamya uzi ibibazo Abanyarwanda bagize. Ntago mupenzi yarakwiriye kuvuga ngo nshizeho ingabo zo kujya gucyura Abanyarwanda. Ese azacyura bande? Azacyura ba bandi FDLR irindiye mu mashamba ya Kongo, ashaka kujya kubohora bari mu Rwanda? Ese ashaka guhindura ubutegetsi ngo bigende gute? Mu bisobanuro yatanze ko yatangiye kugirana ikibazo n'ubutegetsi bwari bwaramuhaye umugati, dere ndetse ko yari umukaraza w'ingoma, ariko ntago izo ngoma yazigo, nta nubwo yarazi kuyitambira kuko iyo ngoma atarazi ibyayo. Nicyo cyatumye yibona hanze, naho ibyo kubesha Abanyarwanda ngo afitanye amasinde na n'ubutegetsi bw'ikigali ngo araburwanya, ibyo no kubesha. Muri logique y'ibintu aho tugeze, aho twarindagiriye, nta muntu ugomba kutubesha. Ibisobanuro basobanura byo gushyiraho ingabo nuko koko Abanyarwanda bababaye babuze uko twibohora, ntagari ukubura uko twibohora, ahubwo nuko hari igihe kitaragera ngo koko Abanyarwanda babohoke. Kandi byaratangiye kuko ubungubu Kagame n'umwicanyi mu isi yose imaze kumenya ko ari umwicanyi. Icyo nicyo kintu cya mbere, nta muntu wamuteye bombe kugira ngo bamenye ko ari umwicanyi. Sisteme akoresha yo kwica Abanyarwanda, sisteme ye yose ubungubu umuryango urakinguye, buri wese ari kuyibonera. Naho ibyo kuvuga ngo bagiye gushyiraho ingabo zitazwi, mupenzi aravuga ngo atanga imeri aduhe kordo naho tuzamusanga ese aho mwishamba habakoresha za computer nareka kubesha nibashaka kuvuga ngo tumurangira hari abasore benshi bashatse gukora na padiri ajya agira ibitekerezo byiza ashobora kumubiriza abantu barenze miliyoni kandi barahari bababaye kana maze kubamubiriza gushyiramo ibitekerezo atanga ideoloji nziza cyane abantu bakumva ariko noneho ni nko kuvuga ngo ntago naba ntutse mupenzi hari ukuntu umuntu avuga ngo guturumbuka kuziraho baje bose bavuye muri FPL ubu nibo bose bashinza amashaka noneho barahamagarira za mpunzi bari barataye hanze bari kudusanga hanze bakavuga ati mwampunzi mwe muze tujye gutera ndabasaba rwose mupenzi niba uri kunyumva nabaye mu Rwanda systeme y'inkotanyi ndayize ndashaka kukubwira niba 96 utaruri mu Rwanda kugeza muri 2000 kwakoreshejwe umuganda ku gisenge niho nkomoka ibyo ngo gukoreshwa kw'abaturage ngira ngo ibyabaye byose turabizi imirambo yabaye iyo bavuga ngo izawari kare ngo abantu barapfuye ntago muramenya abantu bapfuye uko bangana gisenyi twarasimbukaga imirambo gisenyi twarahambye ndetse hari naho wageraga ahantu ukibaza ukavuga ati se dutuye mwirimbi u Rwanda rwaririmbi ariko mupenzi yarabirenzeho araritahamo yabonaga kuko ari gutaha kujya gukorera inkotanyi ngo ntago yarazi ibiri kuba ese yahunze atazi ko abantu bari gupfa inkotanyi ziri kwicwa ese yara tutaranahunga ibyumba mupenzi ryari ibihuha ko inkotanyi ziri kubaga abana ababyeyi zirikababaga mbere yo gufata icyo cyemezo cyo kujya gukorera izo nkotanyi ubu ngubu zaraguhemukiye kubera ko zakwimye buruse yo mu Bushinwa iyo uza gutanga ikindi cyitegererezo ukavuga ati nasanze naribeshe kandi ukanasaba n'imbabazi ko wateragiranye abandi mwari mufatanyije ntago urasobanura koko banumvishe Simone avuga ati wasobanuye impamvu witandukanyije na FDR ntago icyo gihe yari FDR yari impunzi yari ex-fari yari iri hanze uva muri ex-fari warize SM uri kuburu rya mu gisirikare cya Congo uvuye mu gisirikare cya Congo utaha ujya mu gisirikare cya Kagame none uvuye mu gisirikare cya ayo mateka ntago twayizera rwose ntago ndafata umwanya muremure ndagira ngo nkumvishe ko nk'umuturage rwose ntacyo ndicyo utavuga ngo ndi umunyapolitike cyangwa se ndi Padiri Thomas cyangwa se ndi mu mashaka nta n'ishaka ndimo kuko ntago ndashishoza ndere ishaka ryanjye ni emerenide kuko ntago nigeze ndivamo ndabihakana emerenide burya niba babanyabwoba emerenide twahunze turi muri emerenide harimo n'abahunze bari muri MDR inkotanyi irayisenya nta na rimwe nigeze numva bavuga ngo emerenide ngo inkotanyi zayikuyeho ariko turiho kuko twari turi mu mahoro twari dufite Habyarimana waduhaye amahoro yewe kuva muri emerenide ni nko kuvuga ati kinana aragapfa ntago nabivuga kuko uwavuga ngo Habyarimana nk'uko numvishe Gasana bivuze Gasana Habyarimana yamugize perezida none uyu munsi aravuga ngo wari mu ngabo z'u Rwanda ngo ni ruhasha Gasana narerewe mu Rwanda nkurira mu Rwanda mvukira mu Rwanda n'abahe batutsi ko utaruturanye nawe wari umuministre ariko nge nabaga muri serire muri segiteri nkina umupira nakinanaga n'abana b'abatutsi abarimu batwigisha ari abatutsi abatutsi bari nta nikibazo yujya kuvuga ngo habyara imana yimya abatutsi ukanabivuga warangiza ukajya ni nko gutuka bahutu n'ugutuka bahutu nushaka iyo politike nta wakujya inyuma dushaka kutubohora ariko gasana ntaguzatubohora ahubwo waratuboshye ndabikubwira nk'umunyarwanda umunyarwanda wa wundi wo muri serire rwose uragira inka nagize ubuntu ndavuga ati reka nibwo bwa mbere ijwi ryanjye ryari ariko ubundi kuvugana n'uwari ministre ureba ukuntu imana icisha abantu hasi ni igihano mufite kubera ko mwatugambaniye nimwebwe mutugejeje aha nibwire ko buri munyarwanda intimba ntago ndavugira muri politike ariko ndashima cyane abantu bari gukora politike ituma abanyarwanda bamenya akarengane twagize twari twarapfukanye ariko Thomas yagiye kuvuga ibibazo by'abanyarwanda nta muzira afite yari umushumba agahereza ukaristiyani akavuga ati ibi ntago bihagije ariko se ubu gasana arava mu ruhu rw'intama yambara urundi rwe noneho arangiza uyu munsi turavuga ati agiye gutamba rwose ni ikihe cyizere yagirirwa ikindi kintu mbona ntashima kandi kitegenge uwo mutwe w'ingabo muri Congo harahari muri Tanzania harahari kereka niba uba mu Bubiligi cyangwa muri Amerika ukazaza uri mu ndege aho FDR iri barayihiga iziragaragara ariko se ko muvuga ngo murihishe aho muzaturuka hose mukatubuhoza rwose nababwira ngo bonne chance niba rwose ari mwe bw'Imana yashyizeho ko muzabohoza abanyarwanda ariko muzibuke ko harabo mwataye inyuma niyo za Lubumbashi mupenzi wabasizeyo rwose ndumva nafata umwanya munini kuko mfite akababaro kanini mu mutima wanjye n'intimba mfite intimba ntago navuga nka politike intimba mfite abanyarwanda tuzirundanyije nta muntu wababaye nk'umunyarwanda kuko twarateragiranye muri Siriya baratera bakarwana bakohereza ingabo bakajya kubakiranura muri Centrafrique je ubundi barwanye ngo serekana baki barwanye bohereza n'u Rwanda yewe rwohereza ingabo ariko akarengane ko mu Rwanda bahutu barapfa abantu bagacece n'indu zavugira abanyarwanda nuvuga ibiri mu mutima we uzi ibibazo uko bimeze mupenzi menya ko abanyarwanda hari igihe wabateye umugongo usanga inkotanyi ziri kwica igihe wari uri muri icyo gisirikari zaricaga ntago warufunze amaso uzabanze ubisabire imbabazi ni ntago nguhora ntago mvuga ahubwo ushobore kuba warateje n'umuryango wawe ibibazo niba hari abaragize ibibazo kubera wowe none natwe rero ntago wadutera ibibazo dufite abatazaturengera abanyapolitike bari kuvuga batavangiwe bajya ku mugaragaro bakavuga rwose ndagusabye ndashimira Simoni umpaye ijambo maranye kuva 9 muri 90 ndumva hari siyo siri kunyumva kandi harimo n'abafite umutima uruta n'uwanjye abababaye kundusha uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko ku Gisenyi hiriwe imodoka zitunda abantu babajyana ahantu hatazwi mupenzi urahazi ko ugiye kubabohoza uzamenya aho bari kufite ransenyema ntago ari ibyo iyo mikino yo gukinira ku banyarwanda ntago ariyo ariko umuhagaze aravuga ati ku Gisenyi habaye ibintu bajyanye kanaka padiri arabivuga izo ransenyema zo kuvuga ngo reka nigaragaze ko ndi generali iyo uzuri mupenzi ubundi watangira kurwana n'amagarade n'amareshare tuzariguha ariko were kuvuga ngo ndi general de brigade ngo tubone tukwemere yuzuri akakurare eske Sankara ntiyari serija Sankara ntago yari serija ayo magarade rwose yashire hasi ujye muri logique ufatanye n'abandi banyarwanda ubu munyarwanda ahubwo ni wowe Kagame babwira ngo muba abanyarwanda twebwe turi bo kubera ko yarababwiye muba abanyarwanda umenye bene wanyu ni mwebwe Kagame babwira n'abagasana bagiye guterana bene wabo bakabagambanira Gasana rwose wari ministre ndi mu Rwanda ntago abesha abahunze 94 batazi ibiri kubera mu Rwanda batazi n'ukuntu bifuza kuzareba n'ukuntu rusa ngiye navuyeyo muri 2006 amarorerwa yose narayabonye uzambaza igihe Simoni nguhaye ho ubuhamya n'undi wese uri kunyumva igihe Rwanda ruzabohorwa nzavuga ati ni njyewe cyagiye wavugaga amarorerwa yabaye Kimironko ndayazi si wari ministre Gasana I Kigali ntago hari kure ya Kimironko Kimironko ni Kigali no kuvuga ko wagendaga mu modoka utazi ko iruhande rw'umuhanda hari imirambo rekeraho rero ntago ugiye kuzura bariya reka abababaye babohora Rwanda iyo ni message ntanze ku bantu babagambanye bari kuza kudushinyagurira mureka gashinyaguro mukomere mukomeze nk'ubu Simoni afite ikintu gikomeye yakoreye abanyarwanda kuko yatabaho twari kuzajya twumva ngo oh bagiye gutera Rwanda hari abantu ari kubu ngubu byose biri kujya kumugaragara urakoze Simo urakoze no kumpana ijambo ni wowe nshimiye abanyarwanda twibohore mukore gahunda nzima tubari inyuma padiri ibitekerezo byawe ntago kumena amaraso ari cyo kintu cyangombwa yibaye bya nayamenetse yayorwaga akongera akaba bazima ariko azayorwa n'abandi ni twebwe twongere tube bazima twongere natwe tujye tuzashyiraho urwibutso Padiri nawe ndagushimira kandi uranze turaziranye ndakuzi naragusuhuje ariko ntago nakwibwiye tujya twarahuye burya abanyarwanda twarahuye ariko mupenzi nawe wende umunsi umwe tuzahura umenye ko abanyarwanda babaye murebe systeme nyayo urebe muri 90 usubire nyuma muri 90 bayuhera ntuhere ubu ngubu kubera kuri guhera mu Bushinwa uri guhera ngo bakwatse ibyawe harimo abo batse ubugingo wowe niba nawe bakwatse imitungo n'amasambu harimo abo bakuye mu miryango niba warabaye umusirikari inkotanyi zazaga zigatsemba narabihagarikiye mu rwerere narabihagarikiye twarabibonye niba waragiye mu muganda w'abaturage bajya gutema insina ntago bafataga umututsi bafataga abaturage ati nimugende twasangaga inzu zuzuye imirambo ibyo ntago birajya kumugaragara umupenzi we kandi wari uri muri izo ngabo ushaka kujya kubohoza amasambu yawe ntago ushaka kujya kubohoza abanyarwanda ushaka kujya kuba dogiteri cyangwa pasiteri mu rusengero rwawe menya ko rero hari ababibuze kuva muri 90 ubwo ugiye mu bandi ubwo nakwitajya mu bandi rero ngwino dufatanye akababaro maze dufatanye udusobanurire ariko ibyizo ngabo ubishyire ku karubanda abaturage nta nubwo uzakenera n'intwaro tuzagendana n'ibiti Kagame azica inkoni za zindi zo twaragizaga ntabwo tuzarwanisha intwaro tuzakura muri Amerika tuzarwanisha gushyira hamwe kumvikana abafite ubusembwa tukavuga ati mwaragambanye mwarahemukiranye none dore aho bigeze ni ugushyira hamwe ndabizi ko umuntu agira intege nke ndabizi ko buri muntu agira intege nke ndabizi ko twageze mu nkambi buri muntu agasama amagara ye abayasamye bakisamira mu ngoma yabirukankanaga none mukaba mwarabonye ko mwibeshye murebe rwose ikintu cyose kiri kugira urahera kuri gasana urahera kubirukanse bose nari nzi yuko ari abahutu gusa inkotanyi zirukanseho muzi byabaye kuri Sete Ndashonga yashize mu gaciro akavuga ati ntagari gutya arahunga yarari muri FPR Sete Ndashonga yahunze mbere yuko ujya mu gisirikare cy'inkotanyi abandi barahungaga wowe ukazisanga wari ufite inyungu zawe niki cyatuma tutamenya ko nubu hari inyungu zawe ubu tuzi ingabo ebyiri zigiye kubohoza mu Rwanda hari mupenze hakaba nande ubu nibo turi kuvugana hamwe ni ingabo ebyiri gusa ntimuvuge ko mufite ingabo muvuge mwembi gusa igihe muzatwereka izindi nibwo tuzamenya ko mufite ingabo naho ubundi ubungubu abanyarwanda ntago bemera ibyo muri kuvuga n'abasirikari babiri umwe ni generali de brigade undi ni inde ariko nugenda uvuga ngo Kagame nta ngabo agira ariko uzohereza muri Haiti ariko uzisagura akazi ugira ati na hehe hose ziriya ni ingabo ariko n'abanyarwanda size umenye ko nawe uri mu Rwanda uburi muri Haiti iyo atagufunga ubu nawe uba woherejwe muri Centrafrique were kutubesha rero ngo wabaye umurakare rekeraho ngaho nta ngabo iyo uza kuba ingabo uba warabonye ko FDR imaze wenda ayiba yavuze ati nsubiye muri FDR abariyo muri XFAR ntago FDR ndayikubwira kubera kutayemera wenda hari XFAR wahozemo yakugize umusirikare igarade rya general uri kuvuga wahereye kuri Serija ugera kuri nuza noneho ayo ngayo ni XFAR yayaguhaye kandi barahari baracyarera abo bana mu mashamba warabibonye ndagira ngo urebe ko nawe neje bundi yabyemeye iravuga ati biragoye kurwanya FDR kubera ko icunze abagore n'abana ahuri wowe ucunze bangaya ntago abataye mu ishyamba rekeraho rero twebwe abo inkotanyi zashoboye kugotagota zikatujyana mu Rwanda tuzi amateka n'abatwishe twishwe nabo twahunganye nibo batugampaniye kandi nawe mupenzi urimo wadutaye mu ishyamba rero were kudusangana akababaro uvuge ngo ugiye kuducyura ntago biragoye kukwizera fashe umwanya munini w'abandi batafashe rwose ni ukwerekana ko mfite akababaro kandi akababaro mfite n'akabanyarwanda dushaka ibintu bisobanutse ntago dushaka ibintu bidasobanutse murakoze rwose abanyihanganiye kuba navuze menshi ntago ari menshi n'agahinda k'abanyarwanda ni kenshi ni kanini cyane ntawashobora kukarondora mupenza agahinda k'abanyarwanda ni kenshi ubu hari abanyarwanda b'ingere nyinshi bari mu Rwanda ubu noneho biri wavuga iki urabohora uturutse ariko nzi yuko hari icyo abantu bakoze kugira ngo uyu munsi Kagame ajye imbere y'abaturage ananirwe kuvuga ahubwo atukane burya no ko padera aba yamubwiye ijambo akabura iryo jambo ntago akiri perezida n'umushumba n'umutukanyi n'umushumba ntimuzongere kuvuga ngo umuntu uyoboye u Rwanda n'umushumba wo kuragira inka ashaka kuragira abantu aragiza abandi aragiza abamupinze ntago wamuragira